Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kitabu cha leo tulikuwa tunasoma Mathayo sura ya 2. Umeona habari za Herode pale na habari za mamajusi. Geukie na kwambie na kuombea kwa Mungu. Wageni wako wasije wakaingia kwenye nyumba ya mtu mwingine. Watu waliokuja na zawadi zako wasije wakaingia kwenye mtu mwingine. Sema nakataa kufananishwa. I want to remain original. Lawa hapa Yesu alimfananisha. Mzigo uliokuja kwake ukaenda kwa Herode. Siri kafichuka. Kumbe kuna mtu amezaliwa mfalme. Na ndio matatizo yalipoanza. Matatizo yalianza Yesu alipoingia mlango, amini watu wa mamajusi walipoingia mlango ambao sio. Na kuombea kwa Mungu. Wakwako wasije wakaingia mlango ambao sio.
Amen.
See, when you read the scriptures, that's how we pray. Umeona habari ya wewe umesoma habari ya Herod na mamajusi? Mtumishi nakuuliza ajifanya simuongeleshi. Ni wauni. Na kuongeleza wewe. Wangapi umesoma? It's Matthew chapter number 2. Yani ili usijichoshe, just read one chapter and get into another chapter. All right?
Yes.
So it's Matthew chapter number. Kama hujasoma, please go and read. It is very brilliant. You can read stuff there. Na Mungu akakupa hekima pale. Na akakupa namna ya kuomba. Kwa sababu mavitu unayoona kwenye Biblia, yanayoonyeshwa kwenye neno la Mungu, yanakuonyesha mambo yanayoendelea kwenye maisha yetu na sisi hatuna taarifa nayo. Kwa sababu wakati mamajusi wanaingia kwenye nyumba ya Herode, Yusufu na Mariamu na mtoto Yesu hawakuwa na taarifa. So these are pictures that God is showing us. The Bible is the picture that God is showing us what we don't see. Simeelewa?
Yes.
The Bible is showing us pictures. He's showing us life beyond our eyes. Kama things like this can happen to your life and you're not aware. Mshauri kwa na mtu amepanga kabisa jana alipita dukani akaona kitu fulani. Alafu akawa anapita kuna duka moja mimi niliwahi kwenda siku tatu au mbili na niliona mchana. Lakini nikawa napita kesho yake. Nimepita kama siku mbili na nitafuta ile duka. Eneo hilo hilo silioni. Niamini mimi, I'm not lying. The same area. Na nitafuta ile duka silioni. I ended up buying the same thing to another shop. Herode. Mamajusi wanafuata nyota. Wanafika inatulia kwenye nyumba ya Herode. Ba. Wanaingia. Na ndio hiyo faida ya kuwa na Roho Mtakatifu. Tofauti ya wasoma nyota na wanaotumia nyota na sisi wenye Roho Mtakatifu, nyota inaweza kukuelekeza kwenye ambalo silo. You see, wise men of the east were following stars. Wale wapenda soma nyota, ma astrologers. Nafuata nyota. Ninalosema nyota ndio wewe unafuata. Unasema nyota wewe ndio unafuata. Unasema nyota wewe unafuata. Kuna siku itaishia kwamba unakufa tarehe fulani. Kuna siku itaishia kwamba leo ni tarehe yako kupata hasara. Na you never know to what extent hiyo hasara itakuwa. It can finish you there. That's why we advise you not to rely on the stars, but to rely on the Spirit of God. Amen.
Amen.
It's very important. So in the Bible tunaonyeshwa mamajusi kwenye kitabu cha hiyo Mathayo sura ya 2. Mamajusi wanaifuata nini?
Nyota.
Alafu anajikuta anaingia kwenye nyumba ya mtu ambaye sio. Kwa hiyo kwa kufuata nyota you may find yourself being getting into the houses that are wrong. Entering in places that are wrong. Kwa sababu aliyewatoa mamajusi mle ndani sio nyota. The Spirit of God had to help them. Kutoka na kuendelea. Na usiku. Baadaye. Wanaelekezwa mamajusi wanaambiwa msirudie njia mliojia. kwa sababu Herode anataka kutafuta roho ya mtoto aiangamize. Amen.
Amen.
Na kazi ya nyota na vitu vingine vinatusaidia kwenye kujua majira. Alikuwa anazungumza mtumishi wa Mungu Hansi hapa. Ametuambia Mungu hazungumzi wala tusuliki naye kwenye swala la Jumatatu, Jumanne au mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. No. Rohoni hivyo vitu havipo. Haya ni majina ambayo ametunga wanadamu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho we work by seasons. Majira. We work by seasons. Lakini haya majira haya yamekuwa designed kwenye kwenye Genesis chapter number 1 verse 14 pale.
Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku.
Na iwe mianga katika. Kwa hiyo mianga mingi Mungu ameitamka itokee kwenye uso wa nchi. And mind you, I remind you. Mungu kila alichokisema, alikisema baada ya Roho Mtakatifu kuja.
Yes.
Mnakumbuka?
Yes.
Everything that God said and that God spoke, he said it and he spoke after the Spirit came. Kwa hiyo aliyeproduce hivi vitu vyote ni Roho Mtakatifu alilichukua hivi vitu au alichukua hili neno akalileta into manifestation. Akalileta hili neno liweze kutokea. Neno Roho wa Mungu anasema, sauti ya Mungu inasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Alafu ifanyeje?
Ili itenge kati ya mchana na usiku.
Ili itenge kati ya mchana na usiku.
Nayo iwe ndio dalili na majira.
Ngoja niwaambie kitu. Na naomba ili mnisikilize kwa umakini mwingi sana na itawasaidia. Kushabikia jambo hakulifanyi jambo kuwa sahihi. Au jambo kushabikiwa na watu wengi hakulifanyi hilo jambo kuwa sahihi. Nisikilize kwa makini. Moja ya sababu kwa nini watu wanapenda kuwatumia watu mashuhuri na maarufu kutangaza bidhaa zao ni kwamba hata kama, kwa sababu saikolojia ya wanadamu, wanapenda kufuata mkumbo. Fakti ya kwamba kitu kinatangazwa au kinashabikiwa na watu mashuhuri au watu wengi hakikifanyi hicho kitu kuwa sahihi. Watu wa Mungu, sisi tunaongozwa na Roho, hatuongozwi na social media, hatuongozwi na fame. It's very important. In this earth, there are people who will die for fame. They will go any mile just to get fame. It's very important to know what you are dealing with. Sasa unaweza ukawa umepata nafasi ya kum admire a certain famous person, na kila anachokifanya na wewe unakiadmire. Sawa?
Yes.
Na some of the things are not right. Fact ya kwamba kitu kimeshabikiwa na watu wengi, narudia tena, hakukifanyi hicho kitu kuwa sahihi. Au nitumie lugha hii. Fact ya kwamba kitu kimedumu miaka mingi, pia hakukifanyi hicho kitu kuwa sahihi. Kwa mfano, maombi hayamtishi mtu. Au maombi sio issue. Au ukiwaona watu wanaomba hawasumbui moyo. Ila maombi yanatisha. Kama nani hayo maombi? Kuna nguvu ya Mungu ndani. Unafahamu dunia zote duniani zinaomba. Lakini hicho akifanye, yaani fact ya kwamba dini zote duniani zinaomba, hakuyafanyi maombi kuwa na nguvu. Hiyo nakuhakikishia, maombi yanafariji. Maombi yanaweza kuweka kwenye eneo la kujifariji, kuamini kwamba hili tatizo langu limeisha, lakini halijaisha. Nguvu iliyomo mle ndani ni ipi? Hapa tunaizungumza nguvu ya Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu tunayoipata kwa jina la Yesu, ambao tumeaminiwa hiyo inaumba vitu vyote. Mtu akikwambia nguvu za Mungu zinaumba, akubaliane na uwepo wa Roho Mtakatifu. Do you know kuna watu wanaitwa ni Wakristo lakini hawaamini kuna Roho Mtakatifu. They don't believe. Yani kuna dhehebu la Wakristo duniani. Ni Wakristo kabisa, but they don't believe about the Holy Spirit. Sasa mtu yoyote anayeamini katika Yesu na uwepo wake, lazima atueleze mchakato alikujaje duniani. Na ukieleza tu alikujaje duniani, you can't escape the Holy Spirit. Kwa lugha nyingine, there is no involvement of Jesus kwenye uso wa nchi au kwenye jambo la mtu if there is no Holy Spirit.
Yes.
Kwa maana yake, huyu Yesu unayemtaja kwenye maombi yako ana maana tu kama Roho Mtakatifu. Otherwise no as heavy. Watu hao wananisema mimi kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali nami. So what really brings Jesus on the picture is the presence of the Holy Spirit. Hasa ni lazima mtumishi wa Mungu ambaye ameaminiwa na Mungu, watu wanaoamini kuhusu Mungu na nguvu za Mungu na Yesu Kristo, these people should learn and know who is the Holy Spirit. Kazi yake ni nini? He is the source of power. He is the transformer of the whole heaven. Mbingu haifanyi tukio lolote mjini without the presence of the Holy Spirit. For the first time, God is speaking things and they are coming to pass because the Spirit came. Alitangulia yeye kwanza. Akaja kwenye uso wa nchi. Then God said. Then God said. Kwa yote aliyosema Mungu yasingeleta maana if the Spirit was not there. The Spirit of God is the custodian of the power of God. Roho wa Mungu ndio mbebaji wa nguvu za Mungu. Kwamba likisemwa lolote na Mungu mbinguni au na watoto wa Mungu kwenye uso nchi, if the Holy Spirit is there, kwenye uwepo wake, lolote nalosema kwenye uwepo wake, nguvu yake inalizalisha kulitowekesha kuwa halisi. Maana yake between neno na uhalisia, the bridge is the Holy Spirit. Yani kukitoa kitu Mungu alichosema na kukileta kwenye uhalisia, kwenye kushikika, the mechanism, the industry hapa, you know, the raw material is the word. The mchakato is the Holy Spirit. And then final product. Are you getting what I'm saying?
Yes.
Watu wa mechanical engineering na film ndio kwa menelewa hapo. The raw material is the word. Unatamkiwa au unatamka kulingana na ufunuo uliopata. And then likisha kuja, Roho Mtakatifu analichukua, analichakata na kulizalisha. Kwa sababu neno ni mbegu. Neno ni mbegu. Kwa Roho Mtakatifu is like a womb. Ambalo kwa yeye likitamkwa hilo neno, Roho Mtakatifu analibeba. And then hapo anazalisha damu, mifupa, nyama, mpaka kiumbe kinatokea. Hallelujah.
Amen.
Sasa Mungu anasema mwanzoni, kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza mstari wa 14.
Mungu akasema, na iwe mianga,
na iwe mianga katika anga la mbingu,
ili itenge kati ya mchana na usiku.
Sio mwanga mmoja, iwe mianga mingi.
Yes.
Aha.
Nayo iwe ndio dalili na majira na siku na miaka.
Mm.
Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa.
Mm-hmm.
Ule mkubwa utawale mchana.
Mm-hmm.
Na ule mdogo utawale usiku.
Mm-hmm.
Akafanya na nyota pia.
Mm-hmm.
Mungu akaiweka katika anga la mbingu.
Akafanya na nyota pia. Umeona hiyo?
Yes.
Akafanya na nyota pia. Amefanya mianga miwili mikubwa itawale.
Yes.
Si ndio?
Yes.
Mkubwa utawale
mchana,
alafu
mdogo utawale usiku.
Then
akafanya na nyota pia.
Akafanya na nyota
pia. Yeah.
Pia. Sasa kwa wataalamu wa mambo. Okay. Kwa watu waliosoma geography. Is the sun among the stars? Or stars are suns? Ah. Is sun among the stars? Hmm? Hello? I'm asking, is sun among the stars? So sun also is a star. But moon is not a star. Moon is reflecting the light from the sun. Sindio? I'm asking again. Is sun among the stars? Okay. So we agree. If sun is also among the stars, then tunaingia kwenye makubaliano haya. And then you'll challenge me if you can. Kwamba, among many stars that God created, He created sun also. Or God created the sun and then He created the stars. Or God created stars and then He separated one star to be bigger star. And the bigger star is the sun. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa.
Ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia.
See, hapa ameandika Mungu akafanya jua na mwezi?
Hapana.
Is there a word jua there?
No.
Is there any place where God created jua?
No.
Is there any place where God created moon?
No.
Lakini Mungu alifanya mianga hii?
Miwili.
Kwa hiyo kuna mianga ya mchana na mianga ya usiku. Kuna mianga ambayo ni mianga midogo na mianga mikubwa. Alafu mwanga mkubwa utawale mchana. Kwa hiyo mkiona ni mchana ni kwa sababu kuna mwanga mkubwa. Kwa hiyo kinachofanya mchana uwe mchana sio mwanga. Oh yeah. Read the Bible. Anasema Mungu alifanya mianga miwili mikubwa. Alafu sasa mdogo utawale mchana. I mean mdogo utawale usiku. Alafu mkubwa utawale mchana. Kwa in other words, mwanga umetangulia au mchana umetangulia? Now let's read the Bible. Sikiliza. Sikiliza mtumishi. Huu ni mwanga mkubwa. Ninaupeleka utawale mchana. Speaker ni mchana. Kwa hiyo nini kilitangulia?
Mchana.
Wanao kuniambia ni hiki ndio kinatengeneza hapa? Good. Kwa hiyo mchana ulikuwepo kabla ya mwanga. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa.
Mungu akafanya mianga miwili mikubwa.
Sawa.
Ule mkubwa utawale mchana.
Mkubwa utawale mchana.
Na ule mdogo utawale usiku.
Na ule mdogo utawale usiku.
Akafanya na nyota pia.
Akafanya na nyota pia. Kwa kati ya hivi viwili nini kilitangulia? You guys, do you remember Genesis chapter number 1 verse 3?
Yes.
Let's go back there.
Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema.
Hello. When the geography and the Bible collide. Read.
Mungu akasema iwe nuru.
You see, many things, we assume many things. Kwenye maisha yetu tunafanya assumptions ya vitu vingi. We don't read. Ndio maana nawaambia kila siku, soma Biblia usisomewe. Yaani vitu vingi watu tunavijudge by assumptions. Most of us, we are led by assumptions. Not a surety. Because we make wrong judgments in everything we encounter in life. We make wrong judgments. We judge things wrongly. We judge people wrongly. You miss opportunities because you judged it wrongly. Unaweza hata ukamjudge mtu anatakiwa awe ndo mkeo au ndo mmeo wrongly. Kwa sababu tu, kuna namna ulimuona, alivyokuwa portrayed kwako siku ya kwanza, boom, you make a judgment. Kumbe Mungu alikuwa anakuambia hivi, huyo ndio mwenyewe. Unakuja huku, baadaye unaenda zako sijui wapi huko, unakutana na kitu ambacho kwa namna ya nje kinaonekana wow, mashallah, something amazing. Hallelujah. Bwana nipe nini tena mimi mtumishi wake? Unakutana na kijana anasema mpole, mtu ana shati, mtulivu, mtumishi wa Mungu, judging wrongly. Without being led by the Spirit, hujataka kusikia cha roho, hujataka kusikia jana mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumza hapa sasa hivi. Utasikia sauti nyuma yako ikwambia njia ni hii. Kwa hiyo njia sio kwamba haipo, ila ni sauti hujasikia. Kwa hiyo njia zinakuepogi. Ila watu ukiona hawajaona njia ni kwa sababu hawajasikia. Oh! Roho Mtakatifu usininyime kujua siri zako. Roho Mtakatifu nifunulie ya kweli yako. Sema Roho Mtakatifu nifunie kweli yako. Nifunulie kweli yako. nitembee kwenye kweli yako, nitembee kwenye njia yako, nisikie ushauri wako, nisikie maneno yako, nisikie maelekezo yako, kwa jina la Yesu. Utasikia sauti nyuma yako ikikwambia njia ni hii. Kwa hiyo njia ipo, ila mwingine anaweza asione njia kwa sababu kuna sauti hajasikia. Oh my God, may you not miss the way.
Amen.
Now, before not missing the way, may you not miss the voice.
Amen.
May you not miss his voice. When he speaks to you, may you not miss the voice. You might, seriously, you might miss the right destiny helper and end up in the destiny destroyer. And friendship scatter everything. One idea that you ignored was supposed to take you higher and you missed it. Alipofanya nuru, what happened?
Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza.
Akatenga nuru na giza.
Mungu akaita nuru mchana.
Mungu there. Mchana mmeuona?
Yes.
Mchana mmeuona?
Yes.
Kwa hiyo hata jua lisipowaka. Are you getting it now?
Yes.
Are you getting it now?
Yes.
Hata jua lisipotoka asubuhi, mchana lazima uwepo. Hata mwezi usipotoka usiku, usiku lazima uwepo. You see now?
Yes.
Mungu ametenga. And then baada ya kutenga, Genesis chapter number 1 verse 14. Mungu anaumba mianga. Now God is creating lights. Now to shock you, mianga ikuumbwa ili kumulika. Mianga iliumbwa kwa assignment nyingine. Kwa hiyo mwingine anadhania jua limekuja ili tumulikie mchana. No way. Jua limekuja for season. Ndio maana ziko dunia, ziko dini duniani ambazo mwezi ukipotea ni season kwao. It speaks to them something. Now they act spiritually. They enter spiritual. Oh, wanaingiza kitu cha rohoni hapo kwa sababu kwao it's a season. It's a season. It's a season. They are playing with the season because to them it's not biological. Oh, I mean it's not geographical event. To them it's a spiritual act. It's something that is happening in the spiritual realm. I wish one day mtumie wiki nzima niwafundishe power of lights. I don't know when. Oh God. I will show you the way lights works. Watu wa Mungu, we are where we are because we are loaded with information. This is the reason why you cannot break us with anything. Anything. You cannot break us in any way. We are already formed in a certain form, which is crazy way. We are very studious. My greatest assignment now is to teach my family, my immediate family and my spiritual family, is to teach them to understand the things. Do you know lack of knowledge ya technology tu peke yake inaweza kujeopardize maisha yako yote? The way we are living now, imagine nchi yetu ilivyochelewa kuielewa teknolojia ya AI peke yake. Do you know what this AI can do? Shasikia wewe kitu kinaitwa generated AI. Dangerous. It can copy the morphology of a man. Wanaweza kukuonyesha wewe uso wako kabisa. Unaingia mahali kufanya tukio. Na wewe uko nyumbani na mke wako mmekaa. Now, when you are in the spotlight like this, you need to be very smart. You need to allow the Spirit of God to work a lot than physical abilities. Kwa sababu kuna saa inafika, vitu vinaweza vikatokea kwenye maisha yako na huwezi kujitetea. If the Spirit of God will not come in there and open everything, umekwama. I will tell you one day the story of my life. Not today. Leo I'm telling you the story of Jesus Christ, the creator of heaven and earth. You need to be loaded with the knowledge. The knowledge of the Most High God. So that, because the knowledge of God surpassed every other knowledge. Ndio maana Daudi anasema hivi, Mungu ametuondoa kutoka kwenye mitego, ametusaidia achukuliwe Mungu asiyetutoa kuwa mitego ya wanatuinda. Anakutoa kuwa mtego kwenye kutoka kwenye mtego wa mwindaji.
Kioke okay, anakuambia you may be very nice guy and you are hunted. Sio kila swala naye aliona simba ni kwa sababu swala alimkorofisha simba siku moja. Swala is very innocent, anakula zake majani tu. Very innocent. But someone want to use you as a meat.
If you don't have Holy Spirit, you will not know the man that is about to marry you, the woman who is about to marry you, is there to make sure your life is gone. Mahusiano yako na Roho Mtakatifu sio kwa ajili tu ya kunena kwa lugha. No. Sauti za ndani. Sauti za ndani. Kuna mahali unakwenda kuwekeza kwenye biashara na mtu, kumbe ndio shimo lako la kuzama. If the Spirit of God will not alert you. That's why I say wana wenu watatabiri. You have to prophesy. When you mtu anapokuja kwenye maisha yako, very interesting. The Spirit of God has to wake you up. Oh my God. It is in the Matthew chapter number 2. We read about the wise men of the East. Biblia inasema walipokuwa wakijiandaa kurudi, baada ya kumaliza mission ya kumuona Yesu, Biblia inasema an angel is visiting them in the night. Anawaambia msirudie njia ya Herode, because Herode ana mpango wa kumuua mtoto. Now, how many of us are going in the way ambayo itaua watoto wetu? Are going in the way ambayo itaua biashara zetu? Ni biashara yako ndo mtoto wako. Wengine hamjazaa watoto wa kunyonyesha hapa. Biashara mlizonazo ndo watoto wenu. Now imagine how many Herodes are there wanting to kill your kids. And you are a wise man. You are a wise man. Do you think you are a fool? You are not a fool. Mpaka umefika kwa Yesu, you are genius. You are a wise man. Mpaka umemfikia Yesu, mpaka umefika kwenye vi, ulikuwa unasafiri kutoka far east, umesafiri by following the star, umefika mpaka umemuona Yesu. There is a level stars cannot give information anymore. There is a level. Star ni elimu tu ya kawaida, ni astrology, ni ufundi ule, ni skills. Watu wamesoma patterns. Stars. Hii elimu ya nyota wala sio mashetani, mimi nawaambia ni akili tu za wa Misri. Elimu ya nyota sio mashetani. Ni akili tu, lakini kuna mahali inakoma. Na ukifanya masiara inakuingiza shimoni kabisa. Because these people, remember, they followed the star. Huh?
Yes.
Namba moja aliyoingiza chaka, wakaingia kwa Herode.
Yes.
Mnakumbuka?
Yes.
Kwa maana star inaweza kuingiza chaka, ukaingia mahali ambako siko. Number two. Star is easy. Ziliwapeleka paka kwa Yesu, kwenye hatma. Lakini kutokea pale, what next? Ilibidi sasa Roho Mtakatifu aseme hivi, hapa star haziwezi kuongea tena. What can speak here is the Spirit of God.
Yes.
Anawaambia msirudie njia ya Herode. Herode anataka kumuua mtoto. Kwa sababu unajua Herode aliwaambiaje? Nendeni mkamuone mfalme. Mkishaenda kumuona, mnirudie. Na mimi nataka kwenda kumsalimia. Na mimi nikampe heshima. Kwa hali ya lakaraka, sema nasema, hey, mfalme naye anataka kumuona. Hey, kumbuka tunaenda kumuona ni mtu mkubwa eh. Unaanza kuexpose. Sio kuna ile wewe. Wewe unakutana na mtu fulani ameniambia, nimemwambia jambo langu hili na hili na hili. Kumbe mtu uliyemiminikia moyo wako, uliyemweleza jambo lako, kumbe alikuwa anatafuta information ya muhimu sana kwenye maisha yako. Ameipata.
He is using it or she is using it as a blackmail. You are now a slave.
This is the world we are living in. Ni dunia ambayo ni ajabu sana. Tuko kwenye ulimwengu ambao ni kama habari za Mungu, habari za Yesu Kristo zinachukuliwa poa. Lakini niwaambie kitu, ndugu zangu, kaka zangu na dada zangu, acheni sisi tuwe washamba, tuendelee kunena kwa lugha kama wapumbavu. Amen. Tuendelee kumtafuta Roho Mtakatifu kama wajinga.
Amen.
Hata tuepushe na mitego ya wawindaji.
Yes.
Hatutazamisha vya kwetu kwa jina la Yesu.
Amen.
Sema yangu yatakaa salama kwa jina la Yesu.
Yangu yatakaa salama
kwa jina la Yesu. Sela yangu yatakaa salama kwa jina la Yesu.
Yangu yatakaa salama.
Nitakuwa na mwisho mwema.
Nitakuwa na mwisho mwema.
Nitakuwa na mwisho mwema.
Nitakuwa na mwisho mwema.
Say that louder, you remember me. Nitakuwa na mwisho mwema.
Nitakuwa na mwisho mwema.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kaambia mtu mmoja wakati mwingine sio wote watapitia mapito tunayopitia wengine. Kwa sababu wengine Mungu ametutengeneza kwa haraka sana. Anatupitisha kwenye vipindi kwa haraka sana. Tunaona drama zote za maisha kwa haraka sana. Mangunja ngunja yote ya maisha tunayaona kwa haraka sana. Ili angalau Mungu ajitengee mtu mmoja atakaye wasaidia wenzake. Si kwamba mimi ni bora sana Mungu akaniweka hapa. Ila tu Mungu amenitoa mimi kuwa kama tamasha. Nipitie yote ya kupitia, nipigwe vipigo vyote, nionewe maonezi yote, ili siku moja nisimame niwaambie wana wa Mungu, tupite njia hii, hii, hii sio, pitia huku, huku, huku sio, pitia huku. No wonder he gives grace. He gives grace. He gives grace. With all genuinity of your heart, moyo wako very genuine. You are here standing, preaching, saving people. Sijawahi kusimama hapa kusema hivi ufunuo huu ni 200,000. Huna 200,000 kanje. Sometimes I preach here, you guys, you come here. Wengine umetoka zako makumbusho, umetembea kwa miguu, hujalipia hata nauli, umefika hapa hata sadaka hujatoa, umeondoka. You just receive the word. Unatiwa moyo, unapona, moyo wako unafurahi, lakini somebody somewhere is looking for the downfall of this man. Innocently, what have I done? Preaching the gospel. They will fall before I fall.
Amen.
They will not stand on my grave putting sand. I will put in their graves.
Yes.
What I'm teaching you, hizi habari za outpouring of the Holy Spirit sio za kujaza ratiba ya kichungaji. Ni somo la season.
Yes.
Ni somo la season. Ni somo la season. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Atuonyeshe mapicha picha. Dada zangu, acheni kuishi kwa taarifa za WhatsApp na mitandao. Take a pause, rudi nani. Roho Mtakatifu nifunulie. I want to know mbichi na mbivu. Tell me, who is this guy? My brother, before you put a ring on a lady, come back home. Usitafute taarifa zake kwa mtu mwingine. Just come back in your room. Holy Spirit, show me who is this person. Na uwe na moyo mtumishi. Uwe na kifua. Maana mapicha picha yakianza hautaamini macho yako. Holy Spirit will take you slowly but surely. Hata kwambia hivi na kuonyeshaga ili unielewi na kuonyeshaga ili unielewi. Okay, wacha nikupe moja moja nzito. Anakupitisha kwenye kona hiyo mwenye anasema hey.
Oh Bwana.
Ni mimi huyu huyu. I tell you the truth. Hii sio kwenye mahusiano tu, kwenye biashara, kwenye maisha.
Yes.
You will stop judging things wrongly. Tuko najadili na mtumishi wa Mungu, naona kwenye utangulizi wake pia ameisema. Unapojazwa nguvu, usiseme vijana tuliomba nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa hiyo inatosha. Hapana my friend, kusanya. Matendo, kwenye Matendo ya Mitume wanafunzi wetu walijazwa nguvu zaidi ya mara 7. Zaidi ya mara 7 Roho Mtakatifu aliwashukia. More than 7 times he came. Kwa hiyo akija mara moja haimaanishi hawezi kuja tena. Kwa kama jana ulimjaa, leo jaza tena.
Amen.
Ametoka mfano kazuri sana mtumishi wa Bwana. Amesema ni kama jahazi lile lenye kitambali. The more the wind is blowing to it, the more it's going far. The more it's going farther. The more it's going farther. So the more you are filling with the power, the more you are taking another step. The more God is taking you farther. The more God is taking you farther. Be filled with enough power because you do not know your destiny. Please be filled with enough power. Watu wa Mungu. Jaeni roho. Nawaambia mimi. Be filled with the power. It will give you boldness. Kuna woga uko nao wewe ni kwa sababu tu hauna Roho Mtakatifu. Siku Roho Mtakatifu akija juu yako, you won't fear nothing because you know everything will be open for me.
Yes.
Roho Mtakatifu akija kwako, he is loaded with a lot of information. He will tell you what to do. He will tell you where to go. He said, you will start being a friend of him now. Hautakuwa unaomba kwa kuguess now. You will know as I'm praying now, the Spirit is here directing me. Directing me. Remember, I told you yesterday, anatusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana sisi, hatujui kuomba jinsi itupatao. Lakini Roho mwenyewe, utuombea kwa Mungu, kwa kuugua, kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzae mioyo, aijua nia ya roho. Yeye aichunguzae mioyo. Kwa hiyo niko hapa naomba karabalabaya. And this guy is my friend. Oshakalabaya. Yeye aichunguzae mioyo. Moyo wa Grayson. Aijua nia ya roho wake. I may go doing business with you. Na nakuona you are a very good person. I received you as a very good person. I'm ready to work with you. Lakini nilipoanza kuomba, Roho Mtakatifu anza, wewe unaomba wrongly. Inaweza kuwa unaomba Mungu msaidie asiache kuleta hilo hela. Mungu akubali tutuingie kwenye hili dili. Mungu msaidie, msaidie. Roho Mtakatifu anakuambia you are praying wrongly. You don't know that guy. You don't know that person. You are praying wrongly. You don't know that person. You don't know. As you are praying more, Roho Mtakatifu anambia mimi nachunguzaga mioyo. Hiyo ni zaidi ya kuweka kachip. Roho Mtakatifu za relax. Let me give you the files. Wewe unaomba huko. Roho Mtakatifu ananyonya mzigo huu. Anakuingizia ndani ya macho yako. Umelala usiku kwenye ndoto, Roho Mtakatifu anakupa lipicha. Au hujaenda hata kwenye ndoto, umekaa mahali, umetulia namna hii. Unaona kama unaona vision. Unaona kama movie hivi. Au unasikia sauti kabisa inakuelekeza. Fulani sasa hivi yuko mahali fulani anafanya kitu fulani anapanga hivi na hivi anampigia simu fulani anaongea na fulani kuhusu hivi na hivi na hivi against you. Be careful. You have just said everything comes plain. Sasa wakati mwingine mwili wako kwa nini muhimu kujaa Roho Mtakatifu? Kama umejaa Roho Mtakatifu nusu nusu, kama uko na Roho Mtakatifu mfinyu mfinyu, you know what is going to happen? Mwili wako unakuwa na nguvu kuliko roho. Kwa hiyo roho analeta suggestion kwako. No, that is wrong. Mwili wako, flesh. Mwili ufanya kazi siku zote, ukishindana na roho. Roho anakwambia rongo. Mwili wako kwa sababu umeupa nguvu. Mwili wako unausikiliza sana. Mwili wako ukiwa na hamna kitu unaupa. Ndio maana nikamwambia sasa hivi funga, mtumishi funga. Funga, acha mambo ya kupenda kula. You learn now. Na hapo ndipo swala la ubatizo linapoingia. Unaanza kwanza kuadabisha mwili wako. Una break mwili wako on the obedience of God. Let me be baptized. It's a sign of humbleness. It's a sign of telling God, my body belongs to you. Then you are baptized. And then when you come back, you say, God, now fill me with your spirit. And now you are led by the spirit from that moment. Kuanzia hiyo dakika Roho Mtakatifu anakuongoza. Now, mwili wako unakuwa hauna sauti tena kuliko roho wake. Kwa sababu kuna saa brother, unaweza ukawa unamwamini sana yule brother pale. Roho yako inamwamini mpaka mwisho. You tell him everything you know, but you don't know that that guy is a snake. He's seeking to destroy your life and you're not aware. Roho Mungu anakusemesha, that is not okay. That is not okay. Your flesh needs that guy. Mwili wako utakusikia. He's my friend. Ani akijaga hapa na cheka na fry. Na wale wazee wa emotions. Emotion is not a spiritual thing. Emotion is the feeding of the flesh. What you feel. Ameumiza hisia zangu. Hisia sio za roho. Hisia sio kitu cha roho. Hisia ni kitu cha mwilini. Emotions are flesh. Now, you see, wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuzuia usiende mahali fulani. And then maybe the friend to that side is pressuring you. Come, you know you're my friend. I don't have any other person that but you. You are my friend. You need to come. Anaweza akalia hadi kulia. Hisia zinaingia. Roho Mtakatifu nani anakuambia hivi, don't go. Don't go. That is your death. Don't go. huku naza hasa tajisikia vibaya. Ngoja niende tu. Anything that you feel hesitation, take a pause, speak in tongues. Kila mtumishi wa Mungu wa kweli, kila mtu wa Mungu wa kweli aliyejaa Roho Mtakatifu, kabla tukio gumu alijamtokea, alipewa signals. Msikilize mzoefu. I'm teaching by experience. I'm teaching you by you are signaled. Kabla hujaingia hasara, you are given signal. Hii biashara inakupeleka pabaya. A signal is coming. But because now your heart wanted so bad, then you find yourself following the flesh and not the spirit. Galatians chapter number 5. Mwili ufanya kazi siku zote kushinana na roho, wala mwezi kuyafanya yale mnayoyataka. Namsaidia mtu hapa.
Yes.
Na mimi namsaidia mzazi wa mtu hapa.
Yes.
Na mimi namsaidia mzazi wa mtu hapa. Watoto wako watakuwa salama kwa sababu mama yao una akili.
Amen.
Now let me take you back to kwenye mambo ya nyota sasa. Kwa tumekubaliana kwamba sio jua linalotengeneza mchana, ila jua na nyota nyingine. Sasa amefanya mianga miwili mikubwa, mianga sema mianga miwili mikubwa, alafu akasemaje? Mwanga mkubwa
kubwa utawale,
utawale mchana, alafu mwanga mdogo utawale usiku. Kwa hiyo mchana kuna mwanga, na moja ya mianga iliyopo hapa anasema alifanya nini?
Mungu akafanya mianga miwili mikubwa.
Mm-hmm.
Ule mkubwa utawale mchana.
Mm-hmm.
Na ule mdogo utawale usiku.
Mm-hmm.
Akafanya na nyota pia.
Akafanya na nyota pia. Sasa naomba usome kwenye Kiingereza. Utaona hapa kwenye Kiingereza kuna kitu kinabadilika.
And God made two great lights.
Hebu subiri kidogo. Apostle.
Thank you. And God said, let there be light in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them the-
What are you reading? Verse 14. Verse 14.
Yes. And let them serve a sign to mark scarred times and days and the years. And let them be light in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. Verse 16. God made two great lights, and the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars.
Okay. Thank you. He also made the stars. Now there is like an a separate stars with these lights. Mm-mm. It was not supposed to be end stars. It was supposed to be God made stars. Okay. Okay, I will help you. I will help you. Ukiniambia alifanya mianga miwili mikubwa peke yake. Namba moja unatakiwa ufahamu, mianga aliyoifanya Mungu kwa haraka haraka, ukiwaza mianga miwili mikubwa unawaza ni jua na mwezi. Lakini sisi tunajua jua ni one of the stars. Kwa maana what are these lights? What are these lights that God made? What are they? What are they? What are they? Now, hello?
Amen.
Now let me take you back to the purpose. Why God made lights? Kwa sababu kwa haraka haraka tunadhania kwamba amefanya lights ili tuweze kuona au ili atumulikie vitu viangazwe. Hello?
Yes.
Hata Mungu mnisikilize, kuna maisha hapa leo. Kisa jina yako ambie leo mtumishi anakupa maisha. Pate hekima ya kuishi maisha. Wewe utafeli.
Right.
Utafeli. Nami najua utafanikiwa sana, utanikumbuka.
Yes.
Sio utanikumbuka eti?
Yes.
Utanikumbuka kweli mtumishi? Wana mtumishi umenuna, utanikumbuka wewe? Wangapi mtanikumbuka mkifanikiwa? Sinisahau. Kinisahau na kutokea kwenye ndoto. Udisha. Shukrani. Hallelujah.
Amen.
Okay. Are we there? Now, I want us to look at the purpose of light. Okay?
Yes.
Kumbuka, he made lights and stars also. Nakumbuka, eh?
Yes.
And then we came to conclude geographically, not the Bible, geographically, kwamba sun is also a star. Okay? Askiarwa. Read. Anza 14.
Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku.
Naomba mpe mike nyingine apostle hapo.
Nayo iwe ndio dalili.
Apostle Gianna. God bless you.
Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku.
Mm-hmm.
Nayo iwe ndio dalili.
So, ukisoma haraka haraka, unatiririka tu. Mungu akasema, haya tusome haraka haraka, twende.
Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu.
Na iwe mianga katika anga la mbingu. Naomba, please, naomba usisahau. Mchana na usiku vilishaumbwa. Do you remember?
Yes.
Tumeshakubaliana, si ndio?
Yes.
Tumeshakubaliana, right?
Yes.
Aha, let's go. Mungu akasema.
Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu.
Aha.
Ili itenge kati ya mchana na usiku.
Ili, neno ili maana yake the purpose.
Yes.
Kwa hiyo hii mianga haijaumbwa ili imulike. Kwa sababu kumbuka Mungu alitenga usiku na giza. Alitenga giza na nuru. Giza na nuru. Alafu akaliita giza usiku, alafu akaita nuru mchana. Kwa hiyo mchana upo bila hata mwanga. Do you remember those days where there is no sun? But we still wake up in the morning and we see the light. Huh? You know the meaning of that? Light is there even when there is no sun. Hello?
Yes.
Say light is there even when there is no sun.
There.
Say that again. Kwa sisi hatutegemei. Unafahamu ule wimbo ambao ameimba Rose Muhando ametoa verse zake kwenye kitabu cha Ufunuo. Sasa mji ule taa yake ni mwana kondoo wake. Mji ule uhitaji jua wala mwezi. Ikuchikanga ngenge ya faida. Nakaza mwendo nifike mbinguni. Na yakabidhi maisha kwa Bwana. Nikauone uzuriwo tabu na matatizo. Hakuna kabisa. So anazungumzia mji ule wa mbinguni hauhitaji jua wala mwezi. Anasema nuru ya mji ule ni mwana kondoo. So he's explaining to us there is the light that is light that is beyond the sun and the moon that makes the day to have the light. That's why the Bible says when you see the morning has come, just know his mercies are new. Why is he saying mercies are new every morning? Maana yake mkiiona tumeiona asubuhi, mjue tumepewa another chance ya huruma yake. Na hii huruma yake ni repentance. Tumepewa chance ya kutubu. It is him coming in the morning. So when you see the light comes in the morning, it is not sun. It is Jesus coming every morning. No wonder the Bible says, sorrows may endure for a night, but joy comes in the morning. Why? Every morning is a sign Jesus has come. No wonder ukisoma tu Biblia, yani ukisoma tu Biblia, ukiwa studious of the Bible, you will know Jesus will not come when there is the day. Nakupa suggestions zifuatazo. Anasema watu wawili watakuwa wamelala. Nakupa suggestion nyingine. Anasema kama mwivi anavyokuja usiku, ndivyo atakavyokuja mwana wa Adamu. Kwa hiyo manake haji wakati sisi tuko macho, we are aware. So we come in the times ambazo we don't expect. Anyway, that's not that. Let me come back. No. Now, when we speak of the light, tunapozungumzia nuru, hatuzungumzii sun. Hello?
Yes.
So understand hapa anachosema, amefanya mianga miwili mikubwa. Nimekaa hapa sana kwa sababu kuna kitu nakitafuta kutoka nacho hapa ambacho kitatusaidia kuingia kwenye maombi.
Amen.
Amefanya mianga miwili mikubwa Na hii mianga miwili mikubwa ina sababu ya kufanywa. Anasema ili namba moja
itenge kati ya mchana na usiku.
Itenge kati ya mchana na usiku. But you remember? You remember? Kule pia alifanya nini? Alitenga mchana na usiku. Genesis chapter number 1. Mistari ya kwanza pale verse 4, right?
Yes, yes.
Now verse 14 anatuambia tena mianga miwili. Akafanya mianga miwili mikubwa.
Nayo iwe ndio dalili na majira na usiku.
Mianga iwe ni nini? Dalili namba moja na majira
na siku.
Na siku. Angalia. Mianga hii kazi yake sio kumulika. Mianga hii kazi yake ni kutuonyesha dalili. Kwa ukitaka kujua dalili ya kitu fulani, watu hawaangalii miti na mimea, watu wanaangalia lights. Ili iwe dalili number 1, number 2
na majira.
Majira number 3
na siku.
Na siku.
Na miaka.
Na miaka. Vitu vinne. Kazi ya mianga ni kufanyaje? Ni kuangalia nini?
Dalili.
Dalili number 2
majira.
Number 3
siku.
Number 4
miaka.
Soma Kiingereza apostle.
And God said, let there be light in the world of the sky.
Mm-hmm.
The day from the night.
The light to separate the day from the night.
And let them serve as a sign to mark.
Let them serve as a sign. So these lights should have this assignment. To serve as a sign.
And let them save as a sign to mark sacred times and days.
To mark sacred time and day. What's the translation? NIV.
Yes.
I need King James. I need the king to come in. You get the king?
Yes.
All right.
And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day.
To divide
the day.
Wow. I wanted that. To divide a day from the night. But kule juu, he spoke light and he separate light and the darkness. And he called light day and he called darkness night. All right? Lakini hivi tulikuwa tumeshikana. I don't know how, but they were together. Pale 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 pana nuru na hapa hapa pana giza. Now God came again and say, I will create light that will divide. Kwa vikuwa vimeshikana. So now he want to divide them. Ili kuwe na mpaka. Maloko shala biyarakades. Kuwe na mpaka kwa mba hapa. Ndiyo giza linaishia. Mwanzoni vikuwa vimeungana. Are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying? Yani mwanzoni matatizo na raha. Vimeungana. Then God created light and say, I will divide. Nye mnanema. So he separated. Then when he separated, continue.
And let them be for signs.
You see? After dividing them, when the darkness should end and when the light should begin. Or when the light should end and the darkness should begin. Then he said what? And let them do what?
Be the sign.
And for seasons.
And for days and years.
So what is the purpose of lights? For first, dividing day and night. Number two, signs, seasons. Now, mimi na wewe tunakubaliana kwenye elimu ya anga. Mchana japokuwa hatuoni lakini nyota zipo. You need telescope machine to look up to see stars in the day. So though we don't see stars in the day, they are there. It is the darkness that makes stars to be seen easily. So never mind when you are facing darkness. Because in the daytime, we don't really see how shining you are. Wait until the hard times come. Then we will know how shining you are. You are going to shine this time.
Amen.
Now, that's not my topic of today. My topic of today is the Holy Spirit. Where does the Holy Spirit comes in? These people who are following stars, they need to know that stars that are made there are seasonal. Nia ya Mungu tusiwe na nyakati ya shida na nyakati ya raha. Nia ya Mungu tuweze kumanipulate season. Kwa hata nyakati ambayo nyota yako inakuonyesha kwamba hii ni nyota ya bububu, nyota ya mzigo, punda hiyo. What can you do when the star is showing you a sign of trouble, a sign or a season of danger? What can I do? What can I do? Na ndio maana waonya, ukiwa ni mtu wa kuzifuata nyota peke yake, utaishia kusema hivi, sisi watu wa Scorpion, tuna hiki. It's so easy to get the positive. But please, take courage, get the negative too. That's why when you rely only on the stars, you are doomed. You are gone. Listen to me, I'm telling you this. Narudia tena. Nyota sio elimu ya mashetani. Ni skills to see up BM sema. Kazi ya hii mianga ni kufanya nini? Ni kuonyesha dalili. Kwa inakuonyesha dalili hii ni ya kipindi fulani. Sasa kumbuka igawanye nini? Ili ifanye iwe ndio dalili
na majira.
Majira
na siku.
Na siku
na miaka.
Na miaka. Kwa hiyo kuna watu ambao siku za mwezi wa 8 lazima watapata matatizo. Kwa sababu ndio dalili. Kwa mwezi wa 8 ukifika, the sign has spoken. Dalili zinaanza. Unaanza kuziona zile dalili za majanga yako. Inakuwaga hivi. Yaani kila mwezi wa 4 kuna mtu anapata shida. Kila mwezi wa 3 kuna mtu anapata shida. Kwa sababu gani? Stars zimekariri season. Kwa hiyo hata waliosoma zile nyota ni watu tu waliotumia muda wa kutosha, wala hamna ushetani pale. Walitumia muda wa kutosha, wakasema hivi, watu wa mwezi huu mpaka mwezi huu, hii ni nyota ya nini? Nini huwa kinatokea miezi hii? Jambo gani huwa linawatokea miezi hii? Kitu gani huwa kinawatokea miezi hii? Wanataka kuniambia kama watu wa lese, unasema watu waliozaliwa mwezi wa ngapi mpaka wa ngapi ni nyota fulani. Kwa hiyo maana yake hizi nyota kwenye miezi mingine zinakufa. Zinaacha kufanya kazi. Lakini najaribu kukuonyesha what is controlling the earth. Kumbuka huu mbaji haufanyiki mbinguni. Huu mbaji unaombiwa dunia. Kwa haya ni majira yanayotawala dunia. Na Mungu sisi ametuingiza duniani, alafu akatuokoa kwa Yesu Kristo. Biblia inasema ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Biblia pia inasema hivi, ingawa nyinyi ni watu mko ulimwenguni humu, lakini nyinyi si. Ingawa mko ulimwenguni, ila nyinyi si wa ulimwengu huu. Wasiookoka wanaruhusiwa kufuata vile vitu, lakini waliookoka nyinyi si wa ulimwengu huu. Maana yake nini? Wakati watu wa Scorpion wanatoa habari zao, wao unasema hapana, habari zetu sisi ni nyingine. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Cut the long story short. Kwanza mstari wa 6.
Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakapo
wakati they are asking of the time. They are asking of a season. They are asking of a day. Je, Bwana, hello, mmepotea tena. Mulipo? Jamani, muri hoi. Mhaho. Mpo?
Yes.
Now look at this. These guys are asking Jesus about the right time. Is it now the time? Because we have seen you coming back to life. Is this the time? Is this the season? Mind you, kinachotawala majira na siku na time. Do you remember NIV? It serves a time. What is it? Lights. Stars. Kwe wanacheki nyota yako. Wanasema huyo nyota yake. Hundo wakati wake wakufanikiwa. Hii nyota yake inafanya hivi. Nyota yake iko hivi. Seasons and times. Wanalicheki jua. Wanasema huyo wakati wakupanda na wakati wakuvuna. Lakini mtu mmoja ambaye wa kwanza kabisa kuviolate your rule alikuwa ni Isaka. Wakati wa ukame akapanda. Biblia inasema Bwana akambariki. Maana yake walio na Mungu, they don't wait for the season.
Yes.
They don't wait for the time.
Yes.
We can survive in any time.
Yes.
We can survive in any season.
Yes.
We can choose to have profit in every day.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Sema profit every day.
Profit every day.
Ah, watu wa nyota hii ni vizuri wakolewa na nyota hii. Karakta za watu zinatofautiana. Unaweza kulazimishia nyota mtumishi wa Mungu ukakuta ile jamaa ulioa au ile iliyokuoa. Unakuta ni dude jingine kabisa. Wewe ulikuwa unatafuta kulinganisha nini? Nyota. Lakini yeye aongozwae na Roho, huyo ndio mwana wa Mungu. Aongozwae na Roho, sio aongozwae na nyota, aongozwae na Roho. So we will know them. Bila sema tutawajua waongozwao na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Are you led by the Spirit or by your mind? Are you led by the Spirit or by the stars? Aliongozwa mama Jusi na nyota akaishia kwenye nyumba isiyo sahihi. So kuna times nyota za kupelekea kuingia kwenye nyumba isiyo yenyewe. Nyota ilienda ikafika mpaka kwa Yesu, ilifanikiwa. The destiny was correct. But aftermath. Nini kinatakiwa kifanyike baada ya? Anaingia Roho Mtakatifu and say, no, you don't go back in the same way you came. Manake ni from the moment you met Jesus, habari za nyota zinaishia hapo. From the moment you meet him, yes, you came here with a star, we agree. But from the moment you meet him, you are no longer led by the stars anymore. Now you have to listen to the instruction of the Holy Spirit. Msirudie njia mliorudia, maana Herode ataua. Kinachotakiwa kukuokoa. Kifuata nyota, utaishia kwenye kuua. Kinachotakiwa kukuokoa. Let's go, verse 6.
Basi walipokutanika, wakamuuliza wakisema, Yeye Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira.
Listen to that. Si kazi yenu. Jesus is saying, please everybody listen to this. Jesus is saying, si kazi yenu kujua
nyakati wala majira.
Now listen to me. Inawezekana swala nyota ni maarufu sana. Na watu wanalistumia sana. TikTok huko, Instagram wapi. Watu wanafundisha, wanakuonyesha. My friend, Jesus is saying, it's not your job to know if you're a scorpion or you are a lion. I don't care who I am. What I care is I'm filled with the Holy Ghost.
Yes.
Si kazi yenu
kujua nyakati.
Let's go there. Si kazi yenu
kujua nyakati wala majira.
Wala majira.
Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu.
Lakini kumbuka, Yesu anaulizwa swali moja, anatoa maelezo mengi.
Yes.
Anaulizwa hivi, Bwana, je, huu ndio wakati? Anasema si kazi yenu kujua wakati au majira. Je, Bwana, huu ndo wakati wa mimi kuolewa? Si kazi yako kujua. Je, Bwana, huu ndo wakati wangu mimi kupata kazi? Sio kazi yangu kujua. Je, Bwana, huyu ndio yeye au sio yeye? Sio kazi yako kujua. Asabali nyinyi mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. With the power of the Holy Ghost, unaweza ukaingia season ambayo sio ya kwako na ukasurvive humo ndani. With the power of the Holy Ghost. Say, I shine every season.
I shine every time.
With the power of the Holy Spirit.
Nakumbuka
ushuhuda wa dada yetu mmoja hapa.
walimwambia pale hapana kazi, hawajatangaza kazi. Sio kazi yenu kujua wametangaza kazi au hawajatangaza kazi. Haleluya, haleluya. Tutaingia mahali ambapo milango imefunga, tutaingia sehemu ambazo sio season yake ya kuingia. Oh, tutavuna wakati ambao sio season yake. Tutapanda na vitapandika, tutawekeza na vitakaa. Say by the power of the Holy Ghost.
By the power of the Holy Ghost.
Is somebody listening to what I'm saying?
Yes.
With the power of the Holy Spirit, unaweza ukapelekwa gerezani ukambiwa umefungwa miaka mitatu. But when the power of the Holy Spirit comes upon you, oh, sio kazi yako kujua majira au na nyakati ni lini unatoka. Hallelujah. Hallelujah. Aliye na nguvu ya Roho Mtakatifu hasubiri saa ya kukua kwake. Sio kazi yangu kujua na umri gani. Ninachojua Bwana ameniambia natakiwa kuwa mkuu. I don't care the season.
Yes.
I don't care the time.
Yes.
I don't care the season.
Yes.
I don't care the time.
Yes.
By the power of the Holy Spirit,
yes,
doors are going to open for me.
Yes.
Doors are going to open for me. Doors are opening for me. I don't care the season. I don't care the time.
Yes.
Wao watatumia muda sawa.
Yes.
Wao watatumia nyota sawa.
Yes.
But I have the power of the Holy Ghost.
Yes.
Wakati wa nyota ya Simba nafanya kazi. Wakati wa nyota ya Scorpio nafanya kazi pia. Wakati ya nyota ya swala kama ipo nafanya kazi. Wakati ya nyota ya kenge kama ipo nafanya kazi. Wakati ya nyota ya mbuzi kama ipo nafanya kazi. I don't care about the season. Say, power of the Holy Ghost. In every season.
Yes.
We function.
Yes.
Because we have power.
Yes.
Yeye aliye na nguvu hapangiwi muda. Koli rondeshka brade. Oh, sherehe itaanza saa 4. Inategemea mgeni rasmi kafika saa ngapi. Sema aliye na nguvu apangiwi muda.
Na nguvu apangiwi muda.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Nakataa limitation.
Nakataa limitation.
Nakataa kupangiwa.
Nakataa kupangiwa.
Nakataa kuzuiliwa.
Nakataa kuzuiliwa.
Nakataa kuzuiliwa.
Nakataa kuzuiliwa.
Sema Roho Bwana.
Roho Bwana.
Nijaze nguvu zako.
Nijaze nguvu
zako. Nijaze nguvu zako.
Nijaze nguvu zako.
Na kwa upako wa Roho Mtakatifu.
Kwa upako
wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nitavuka waliposema sitavuka. Ninapita waliposema sitapita. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Kwa nguvu za
Roho. Nafuka walipoweka kikwazo.
Nafuka
waliposema hayo. Kalenda yangu inakataa. Sehemu ambayo nyota yangu inakataa, roho inapita, roho inapita. Sema naongozwa na roho.
Naongozwa na roho bibi. Siongozwi na nyota.
Naongozwa na roho. Alisema utasikia sauti ikikwambia njoo leo hii. Sema roho Bwana, moyo wangu uko wazi. Sema Bwana, semeshe keze ipite zaidi ya nyakati, zaidi ya majira. Kama sio majira yangu, na upako wa Roho Mtakatifu function there, function there, function there. You know my season. Function la Yesu, function la Yesu, function la Yesu. Watanifuta, wataniondoa. The power of the Holy Spirit, the Holy Spirit. In every season, the Holy Spirit shine from January to December. The Holy Spirit, in the name of Jesus, fuka, waiposhindwa kuvuka wazazi wangu, by the power of the Holy Spirit, sitapitia njia za wengine, sitaanguka nguko yangu, sitaingia kwenye aibu yao. The Holy Spirit, sema Bwana. Kwa nguvu ya Roho wako, ya Roho wako, ya Roho wako, fufua Yesu. Na watu walijaa conclude, itahitimisha, wakisema amekufa, majira yake yameisha. Kwa upako wako, majira yakaanza upya. Siku ya tatu, Yesu akafufuka. Sema mahali popote waliposema majira yetu yameisha, tunaletea tena, tunainuka tena kwa upako wa Roho Mtakatifu. Watatuona tena tukitokea wapya, tukitokea bora, tukitokea vizuri sana. Tuliposema wakati wetu umeisha, saa hii tunaendea kwa upako wa Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Tutarejeshwa nyuma. Tunchi na Yesu. Daudi hakupakwa mafuta
yes.
kwa wakati wake. Listen to me. Watu hawaamui majira yetu. Nyota haziamui majira yetu.
Yes.
The Holy Spirit decides.
Yes.
Hallelujah. Sauli yuko madarakani kwa kanuni za kisiasa za nchi yao. Lakini Mungu mbinguni, sasa nimemkataa, ila kwenye kiti bado yupo. Kimuona mtu amekaa kwenye kiti, haimaanishi bado ni wakati wake. Unasikia anachosema? Na ukiniona siko kwenye kiti, haina maana sio wakati wangu. Mfuata Daudi porini. Mtampwagia mafuta kwa Samueli. Biblia inasema Roho akaja kwa nguvu tangu siku ile. Sikia nikwambie my brother my sister. Sikiliza nikwambie my brother my sister. Inawezekana kabisa. Wao wanajua wewe ni mpolipoli tu. Wakati wako wa ufalme umeanza. Wanakuona huko porini. Kumbe umeshaanza kutawala. Daudi alianza kutawala siku Roho aliyokuja. Hakusubiria siku atakayokaa. My sister, usisubiri uingie kwenye jumba lako ndio ujiite tajiri. Usisubiri umiliki gari ndio ujiite tajiri. When the Holy Ghost come upon you, adiko shandaraba. When the Holy Ghost come upon you, your life is changing. Your life is changing. Your life is changing. Your life is changing. Wewe sio wa kawaida tena. Roho akija juu yako, sio wa kawaida tena. Wewe sio wa majira. Wewe sio wa nyakati. Unahitaji kumaliza chuo ili uwe na kazi. You can have job anytime. Unahitaji kusubiria kama wanavyosubiria wengine. Wakisubiria wao miaka mitano, wewe ndani ya mwezi mmoja umekupa kazi. Acha nguvu ya Roho ikupeleke. Move with the Holy Ghost now. Kwa nguvu ya Roho wake ukafika viwango vikubwa. Kwa nguvu ya Roho wake ufungue season mpya. Kwa nguvu ya Roho wake ukaanze mwanzo mpya. Ukaanze mwanzo mpya kwa Roho wa Bwana. Vilivyopotea vinarejeshwa. Majira yaliyopotea yanarejeshwa. Anasema nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na matumatu na parale. Wanakucheka, wanadhania muda wako umeshapita. Hawajajua siku za mwisho nitamwaga Roho wangu, asema Bwana. Wana na binti zenu watatabiri. Nitarejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumatu na parare. Wanatucheka, wanadhania tumepoteza. Hawajajua tuna Roho wa Bwana ndani yetu. Anarejesha heshima yetu, anarejesha biashara zetu. Majira yangu hayatakatishwa. Majira yangu hayajaibiwa. Huyu Roho wa Bwana anaweza kuzalisha majira mapya, anaweza kujalisha nyakati mpya. Wanakucheka, wanasema hutaoleka tena maana ulishaolewa zamani. Wanakucheka, wanasema hutafanikiwa tena maana ulifanikiwa zamani. They don't know Holy Ghost. Yeye anafanya mambo ambayo hayako kana kwamba amekisha kuwapo. Mwenzetu akisidiwa na nguvu za Mungu, namsaidia mnamleta ukumbe. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Shaparapale. Ratoskereba. Ndio huyo sasa. Roho amemwagika. Roho amemwagika. Nakataa kuzuiliwa. Mimi sio wa majira. Mimi sio wa nyakati. Hata kama wameshika, wamechukua nyota yako, wameenda nayo kwa mganga, wamechukua nyota, wakadhania wamekumaliza. They don't know. Unaye Roho wa Bwana. Unaye Roho wa Bwana. Anazaa kitu kipya. Chakwako hakitaibiwa. Majira mapya yanazaliwa. Season mpya zinazaliwa. sizo arapakate shata beyond season, beyond years, beyond times, beyond season, beyond years. Haujachelewa. Wamekudanganya kwamba umechelewa. Haujachelewa. Aliye na roho Bwana anaweza akaanza miaka 70, anaweza akaanza miaka 70 na akatoboa. Haujachelewa. Let no man lie to you. Usiangalie majira wala nyakati, usiangalie miaka. Si kazi yako kujua majira wala nyakati, si kazi yako kujua miaka. Doesn't matter tuko mwaka wangapi, doesn't matter age yako. When the Holy Ghost comes, everything begin new, everything starts new, everything starts new. Shakaru paneto doskere rapanigo. Sita nganywa, sita ibiwa vya kwamba vitanyanganywa. Shapaleporos nijaze roho wako. Rerapa yakata ndio huyo sasa, ndio huyo roho, ndio huyo roho. Fly, my sister, fly away beyond the time, fly away beyond the season, fly away. Go and get your things, go and get your things. As you pray now, you are getting your favors, you are getting your people, you are meeting your destiny. Fly away beyond your season, beyond your time, in the name of Jesus. Beyond your season, malengo yanafunguka. Utachukua kazi zikuwa za kwako, utapata wateja kama wakuwa kwako. Beyond the time, limitation uliyotuwekea inapasuka, inapasuka, inapasuka. Tunamtumikia Mungu ambaye aliwapa wana wa Israeli, aliwapa nchi ambayo haikuwa yao, waliwekewa ukuta, but when the Holy Ghost come, ukuta ukapasuliwa. Naziona kuta zinadondoka. As you are praying now, kuta zinadondoka. Kuta za mataifa zinadondoka. Kuta zinazozuia usifanikiwe zinaanguka sasa. Heri baraka. Heri baraka. Heri baraka. Washa moto kwenye maisha yako. Fire! Fire! Fire of the Holy Ghost. 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 Shabarendo na bayika. Take your time. Take your time. Take your time. Early protein. Early fire. Morning at all. Grate stoda. Early movie. Iti brother. Fly. Fly. Charge yourself. You don't know the mission, son. You don't know the mission. The mission is too big. Charge yourself. Nanda Mungu amekupa huu wakati ujichaji kwa sababu ya kazi iliyoko mbele, kwa sababu ya majaribu yaliyoko mbele. Dunia imejaa hili. Charge yourself. Enough power. Charge yourself. Enough power. Unapenena kwa lugha. You are charging yourself. You are charging yourself. Hatujui kesho tutakutwa na nini. Hatujui kesho tunafesi kitu gani. Charge yourself. Jana nguvu leo. Jana nguvu leo. Jana nguvu leo. Charge yourself. Watu ni wabaya. Charge yourself. Wabaya wengine tunakula nao vyakula. Charge yourself. Kori patata. Shabarota. Rampa dekoko. Machira yeto ya taibiwa. Machira yeto ya taibiwa. Hawa taipa. Taipa. Wakwetu. Ataingia kwenye nyumba za watu wengine. Machira yetu haitanyanganywa na watu wengine. Tutafanyiwa ila. Tutadanganywa. Tutaibiwa. Bwana atafunua. Bwana atafunua. Bwana atafunua. Bwana atatusaidia. Roho wake atatusaidia. Anaitwa msaidizi. Atatusaidia. Anaitwa msaidizi. Atatusaidia. Kwenye kizazi hiki kilichojaa uovu, yeye atatusaidia. Atatuvusha. Atatuvusha. Anatuvusha. Shalbaranaba. Holy boradaba. Rabale borada. Rabalero. Ribaladero. Zimandare balade. Romandora baleda. Roba seketeba.
Listen. Ukiangalia mstari wa nane Matendo ya Mitume sura ya kwanza, anasema lakini mtapokea nguvu. Machira hayana ishu nguvu ikiwepo. Mwenye nguvu anasabiri, anasafiri muda wote.
Yes.
Na uso muda wa ndege kupaa. Not when you have private jet.
Yes.
Mwenye nguvu anasafiri muda wote. Lakini mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. By the power of the Holy Spirit.
Yes.
Kwa nguvu ya Roho wa Mungu.
Amen.
Tulioipokea leo.
Yes.
We will live beyond the season.
Amen.
We don't care.
Yes.
What season is.
Yes.
Doesn't matter the season.
Yes.
We will go beyond the season.
Amen. Yeah.
I say we'll go beyond the season. Yeah. My brothers and sisters, don't worry.
Yes.
Doesn't matter since we are in a what season.
Yes.
We shall succeed beyond the season. Sio kwa sababu tunajua sana. Sio kwa sababu tumesoma sana.
Yes.
But because inside of us, we have the power of the Holy Spirit. Ninamuomba Mungu nguvu tuliyopokea leo.
Yes.
Itupeleke beyond season. Beyond our education. Beyond what we can afford.
Yes.
Normally watu warikaletu.
Yes.
Hawezi kukaa hapa na hapa. Normally watu waina hii. Hawezi kukaa hapa na hapa. Not when the power is there.
Amen.
Nguvu hii kakutambulishe. Nguvu ya Roho Bwana kakutambulishe. Kuanzia ikulu mpaka kwa watu wa kawaida. Let the power introduce you. Let the power introduce you. Let the power introduce you. Na kila aliyekaa mahali.
Yes.
Kitaka kukuzuia.
Yes.
Moto Roho Mtakatifu mfyeke. I prophesy.
Yes.
Whoever is planning evil against us.
Yes.
God shall send evil to them. By the power of the Holy Spirit. Evil in their life. Evil in their career. Evil in their life.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
We cast them now. I cast them now.
Amen.
I cast them now. Whoever is planning evil.
Yes.
Whether by technology.
Yes.
Any company.
Yes.
Of evil.
Yes. Yes.
Any media company.
Yes.
Any person.
Yes.
Any technology company.
Yes.
Any biological company.
Yes.
Iwe ni sumu za damu.
Yes.
Iwe ni sumu za vyakula.
Yes.
Yoyote anaenda kukatisha season yetu.
Yes.
Yoyote anaenda kukatisha season yako.
Yes.
I speak in the name of Jesus. Wakatishwe wao. Wakatishwe wao. Wakatishwe wao. Jesus.
Yes.
Walipomsulubisha msalabani.
Yes.
Wakamzika.
Yes.
They thought they could cut the season.
Yes.
Pia sema Roho ile ile iliyomfufua Yesu. The Spirit of God went to the grave and brought him back to life.
Yes.
Jesus is alive today. Na waliomzika wao wenyewe wamekufa.
Yes.
By the Spirit of God.
Yes.
Yoyote anayetukariria evil.
Yes.
Yoyote aliyetupangia evil.
Yes.
Iwe ni kwenye ofisi.
Yes.
Iwe ni kwenye biashara.
Yes.
Iwe ni kwenye huduma.
Yes.
Iwe ni kwenye ndoa.
Yes.
Iwe ni kwenye familia.
Yes.
I speak by the Spirit of God. They shall be cut off. Nyakati zao zinakatishwa. They will never cross this year. In the name of Jesus. By the Spirit of God.
Yes.
We shall survive their scum. We shall survive their plans. We shall survive their tricks. In the mighty name of Jesus. Covered by the Holy Ghost. Covered by the Logos. Kabla hawajatukuta, Roho wa Bwana atatuinua atuondoe. Kabla hawajatufikia, Roho wa Bwana atatupitisha njia wasiyotarajia. In the name of Jesus. Na kuombea kwa Mungu. By the experience I've encountered.
Yes.
I pray for you.
Yes.
Wakiwa wanakuja njia hii.
Yes.
Wakiwa wanakuja njia hii.
Yes.
Roho wa Mungu abuni njia mpya kwa ajili yako. Abuni njia mpya kwa ajili yako. Abuni njia mpya kwa ajili yako. Wakikujia kwa njia saba, kwa njia moja.
Yes.
Bwana akawatawanye kwa njia saba. Wavurugwe kwenye maisha yao. Wakose cha kushika katika jina la Yesu. Bwana aondolee tegemeo na tegemeo.
Yes.
Bwana aondolee mzee na kuhani. Aondolee mganga na mchawi. In the name of Jesus.
Amen.
The power of the Spirit of God.
Yes.
The power of the Spirit of God.
Yes.
Will make noise more than their noise. The power of the Spirit of God.
Yes.
Will lift up us higher than the where they can reach us. In the name of Jesus. Covered by the power of God. Covered by the power of the Holy Spirit. Covered by the power of the Holy Ghost. Covered by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Say, I live beyond the seasons.
Beyond the seasons.
Say loud, I live beyond the season.
Beyond the season.
I live beyond the season. Uwe wakati wa mshahara.
Uwe wakati wa mshahara.
Uwe wakati sio wa mshahara. Uwe ni majira ya faida. Usio ni majira ya faida. I make money all the time. By the power of the Holy Spirit. Nanyi mtapokea nguvu. Akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtamkumbuka Bwana Mungu wenu.
Yes.
Nguvu za kupata
utajiri
no matter the season.
Yes.
No matter the season.
Yes.
Mtamkumbuka Bwana Mungu wenu.
Yes.
Awapae
nguvu
za kupata
utajiri
no matter the season.
Yes.
Receive it now.
Yes.
By the power of God.
Yes.
Wao kwa nguvu ya ushirikina.
Yes.
Wanavuta utajiri.
Yes.
Wanavuta mali.
Yes.
Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
Yes.
Kaliprokoto baya. Sema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Navuta utajiri. Navuta mema. Navuta watu wema. Navuta faida. Kwa jina la
Yesu.
I don't care what the star I am. I care the power I have.
Yes.
I don't care what the star is.
Yes.
I care the power. I care the power. I care the power. Hallelujah. Injini ya Bugatti sio injini ya Toyota, my friend.
Yes.
I'm telling you. Injini ya ndege sio injini ya pikipiki. Are you listening to me?
Yes.
Differs in power. Differs in power. I say differs in power.
Yes.
Meaning aliye na nguvu anaenda umbali mrefu.
Yes.
I speak in the name of Jesus.
Yeah.
You shall stay long in that business. Yeah. We will stay long in this game. Beyond their expectation. Kinyume na matarajio yao. We are preserved by the power. Nyuma ya kila friji kuna kitu kinaitwa compressor.
Yes.
It's the power tank.
Yes.
It's the power engine.
Yes.
Alafu kuna kitu kinaitwa mota. Kinatoa umeme. Kinazungusha ili kutoa baridi kwa ndani.
Yes.
Are you listening to me?
Yes.
Ili kupreserve chakula kilichoko ndani.
Yes.
Asiye na fridge chakula kinachacha.
Yes.
Those with power.
Yes.
Wataenda umbali mrefu.
Yes.
Nasema tutaenda umbali mrefu. Nasema tutaenda umbali mrefu. I prophesy in the name of Jesus. Yes.
We are going umbali mrefu. Sema kwa jina la Yesu. Ninaenda umbali mrefu. Ninaenda umbali mrefu.
Kama Yesu mwana wa Mungu. Yesu hakujaribiwa kwa sababu alikuwa mdhambi. Jaribu kila mwenye mwili analo. Ni vile tu la kwako alijapostiwa mtandaoni. Jaribu kila mwenye mwili analo. But what the Bible says, kabla siku ya jaribu haijafika,
yes,
akabatizwa, mbingu zikafunguka,
yes,
kajazwa na roho. Aliyempeleka majaribuni,
yes,
ni roho.
He survived each and every arrow of the devil. Listen to me.
Yes.
It doesn't matter what you are going through. Yes. You survive kila mshale.
Mawewe ni mwana wa Mungu.
Yes.
Geuza mawe haya kuwa mkati. Shetani alijua yuko mwenyewe. With the spirit of God.
Yes.
Imeandikwa.
Oh.
Kachomoka la kwanza. Pamoja na lile jaribu.
Yes.
Tafanya mlango wa kutokea. The spirit of God will tell you this is the door.
Yes.
Hautakamatika kwenye mtego waliokutegea. Nasema hautakamatika kwenye mtego waliokutegea. Si tukitokea hivi. Tukitokea hivi. Na mionekano yetu hii ni rahisi sana kudhania sisi ni wapumbavu, yani vishikaji tu hivi, vishikaji tu. My friend, ni kweli tuna muonekano wa kivishikaji, but ndani huku we are the power tank of God.
Yes.
You cannot kill us.
Yes.
You cannot finish us.
Yes.
You will survive every arrow they send to you. I say you shall survive every arrow they throw to you in the mighty name of Jesus. They will know you are a true legend.
Yes.
I say they will know you are a true legend.
Yep.
Waweke mchanga dukani kwako.
Yes.
Wakupake mavi wanavyoweza.
Yes.
Wachukue picha yako wapeleke kwa waganga.
Yes.
Watumie nyota yako wanavyotaka.
Yes.
Wakitumia nyota wasindikizie na mwezi pia. Because you have power.
Yes.
With the power you can fly beyond. You can fly beyond. You can fly beyond.
Yes.
Kama wasije wakakwambia ah, nyota yako inang'aa ukakubali. Na sina cha kunizuia.
Sina cha kunizuia.
Haleluya. Aliye na nguvu ya Mungu nisikia akipiga kelele. Haleluya. Can I tell you something?
Yes, sir.
Kama umekuja hapa leo na hujawahi kuokoka wala kumpa Yesu maisha yako, Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu ambayo Yesu hajafunguliwa mlango. Njoni kuongoza sala ya toba. Chap quickly. Njoni kuongoza sala ya toba. Njoo tuombe pamoja. Siruhusu Roho Mtakatifu akakaa sehemu ambayo mlango hujafunguliwa. Njoni kuongoza sala ya toba. Inawezekana kweli umepata neema ya kupokea Roho toba. Njoni kuongoza sala ya toba. Come, I pray for you. Njoni niombe kwa ajili yako. Thank you.
Nyosha mikono juu. Fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Leo hii.
Leo hii.
Nimekuja kwako.
Nimekuja kwako.
Ili wewe Bwana.
Ili wewe Bwana.
Uingie ndani yangu kwa roho wako.
Uingie ndani yangu kwa roho wako.
Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Uwe Bwana kwangu.
Uwe Bwana kwangu.
Na Mwokozi.
Na Mwokozi.
Kama neno lako linavyosema.
Kama neno lako linavyosema.
Unabisha hodi.
Unabisha hodi.
Na atakayefungua mlango.
Na atakayefungua mlango.
Na atakayefungua mlango.
Na atakayefungua mlango.
Unaingia kwake.
Unaingia kwake.
Mimi nimefungua mlango.
Mimi nimefungua mlango.
Ingia kwangu na vya kwako.
Ingia kwangu na vya kwako.
Na baraka yako.
Na baraka yako.
Na roho wako.
Na roho wako.
Na uzima wako.
Na uzima wako.
Ukawe Bwana na Mwokozi.
Ukawe Bwana na Mwokozi.
Kwenye maisha yangu.
Kwenye maisha yangu.
Ninaamini ya kwamba.
Ninaamini ya kwamba.
Mungu alikufufua.
Mungu alikufufua.
Toka katika wafu.
Toka katika wafu.
Ndicho ninachoamini.
Ndicho ninachoamini.
Ninaamini ya kwamba.
Ninaamini ya kwamba.
Roho wako Mtakatifu.
Roho wako Mtakatifu.
Anayafufua maisha yangu.
Anayafufua maisha
yangu. Na kuyauisha maisha
yangu. Na kuyauisha maisha yangu.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Baba, nakushukuru kwa nafsi hizi ambazo umeziokoa. Neema yako iliyo kubwa sana iokoayo. Iwatunze watu hawa.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen. Nani yuko hapa na ana ndugu ni mgonjwa critical. Yuko hospitalini amelazwa. Mgonjwa critical. You're here and you have a relative who is a sick. This is what God is telling me. Before Sunday.
Yes.
Muujiza unatokea?
Amen.
Na huyo ndugu anatoka huko.
Amen.
Before Sunday.
Yes.
The power of God is touching them now.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
Amen. Thank you, Holy Spirit. You will live beyond the season.
Amen.
Beyond the season.
Yes.
With the power of the Holy Spirit.
Yes.
You see, what one to chukulia poa because they have never experienced the power.
Yes.
From now.
Yes.
Let's move with this power.
Amen.
Say, I am blessed.
I am blessed.
With the blessings of heaven.
The blessing of the heaven.
And the blessings of earth.
I'm blessed
with the blessings of heaven,
with the blessing of
and the blessings of earth,
and the blessing of the earth.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Nimebarikiwa. Kwa baraka za mbingu.
Kwa baraka za mbingu.
Na baraka za nchi.
Na baraka za nchi.
I pull the good. I pull the best. In Jesus' name.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
That's my blessing to you. You are God. You have power.
Yes.
Pull the best.
Yes.
In Jesus' name. Shaketo bradile menkle de brondali touches. Bladabada. Wherever you are speaking other tongues now, pray for your offering. Pray for your offering. Pray for your offering. Tell God what you want to happen to your life. Mwambie Mungu kuhusu your financial life. Tell him what you want. Tell him what you want. Unataka by the end of this month, account yako isome nini? By the end of this month, mauzo yako yakaeje? Shape your financial portfolio this month. Shape it. Excess money. New ways for finance. New ways. Even if it is not your season,
yes,
I speak a blessing now.
Amen.
In the name of Jesus, you shall sell. You shall make profit. You shall be increased. You shall be promoted. Receive this blessing now. In Jesus' name. Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.